Here's another one.
Alright, let's get it. Got with Trigger in the building.
Touch.
Hey, find a farm. Hey, find a farm.
Galu.
Hey, find a farm.
Twin City.
See how simple. See how simple. See how simple. Mesheze wa machinga, adiku miliki mandinga.
Sio simple.
Weye juma ye mbuda, ya wabonte mpiska.
Sio simple.
Nani yako wanga nyumba, na bado ujatu wawo nyumba.
Sio simple.
How you maintain status, kwa pesa za kuunga unga.
Not simple.
Aye, I keep it simple, breezy. My life's a camera, shit movie. Lifestyle's expensive, that's easy. And I'm new in town, so don't tease me. A lot of girls stay sexy. I'm about to tell her I love her in Swahili. Ay, enakupenda, ila kuyua kama we unanipenda. Sio simple. Sio simple. Sio simple.
Kama kuiyo na pepo, au kuiyo na kesho.
Sio simple.
Kama kumaliza depo, mana kuvumilia mateso.
Sio simple.
Sio simple, sio simple. Hadi kuja kuitwa big boss.
Sio simple.
Sio simple, sio simple. Kueleweka bila mshiko.
Sio simple.
Mapenzi yenyewe siku hizi ni muamini mtu kirahisi.
Sio simple.
Akusamehe ulimchiti wakati yeye haja kuchiti.
Sio simple.
Sio simple kuwa hapa nilipo, afu bado unataka kuwa mimi. Nilipotoka acha niwe na maringo, mana hata mwenyewe siamini.
Sio simple.
Sio simple. Sio simple. Sio simple.
Hey,
mambo wanasapena di club. Gumbo's the name that they call.
How
I walk inside and I drop it 1 million for the bottles I pop.
Harita
panga mugu can't stop. All I've got is me and my God. I knew that I would not flop. It wasn't easy, it wasn't simple. So I see my dinner semi through. Sika menyana ya musisi kadro. Bwani ya stobo na waku kudro. So mubo mifisi siya umube musika hudro. Still simple, still simple, still simple.
Five down, 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 five down.